no word, no song can explain our deepest condolences to the family and the loved ones.
Ish.
May his soul rest in peace.
Papa.
Mr. Mwain.
I'm
Wishes.
Monesto.
Yeah.
Nika niza pali mwe. Pali mwe. Nimazifunza zichu za chukoni mwe. Am I dreaming me?
But I will miss you, na na.
I'm gonna miss you,
na na.
Estamuenda,
na na.
Rest in peace, what's up?
But I will miss you,
na na.
I'm gonna miss you,
na na.
Estamuenda,
na na.
Rest in peace, what's up?
Yeah. Nanguwa tila tiaba suma tiaba kokola yeah. Batiji chena lesa wezu chatu kulila. Without the word nova sende watu lelila yeah. Gana jitila tevyo mayunga talelila. Batiapa mwatu shawo Mr. Mwenda mwalufena. Katuali tile zole palifefe tolufena. Doni shituali mwase awe kwena mwalufena. Namshumia mabongo yesu awe kulufena. I can't believe that I'm saying this to you now. I'm seeing this but I still can't believe now. You say muzati pasa fonse look at us now. And those people just beautiful and sand on. We never got a chance to finish our learning schedule. Kashinga mwali twebe lenga twali tile tefyo. There is a lot to have to learn that twali lobu teko. Nimfaba ne ea wakota ya wa chingu fweko. Chivumba jali chako safa nomba japu nai. Mbevi matu shafu wana teti topu nai. Kubeba teko pati chena kwena chafi nai. Ithi ya mafundisho na fena fense chafi nai. Kote te kashimiai, mamwinda bashimai. Tushe tuleli lapa nukuli lota toshimiai. Mamwaba leli Chisendo chafinai. Fueba na tuleli lava wapasonga tualimai. Kumulu kwa kawai. Na panshi pa umai. Na menshi ya shupapa nefili mwafile umai. You said it wasn't mine. We left it back why. Cabbage tomato. Fiasa nempa fia umai. Bufawa wafu mwapa. Pachalo mwafu mwapa. Nesa misengele na mwinga lala muchi wote. Mutushe muchi wote. Mulale muchi wote. We gonna miss you at large. Rest in peace.
Niganiza pali mwe, pali mwe. Nimazifunza zichu za chukoni mwe. Am I dreaming me?
But I will miss you,
na na.
I'm gonna miss you,
na na.
Estamuenda,
na na.
Rest in peace, what's up?
I can't believe now. Baby chitika, I can't believe now. Misozi kolokoto, mumeso ningolila noku papa. Noku papa. Ati, luma yafika.
Yafika.
Baleti mwatushu.
Mwatushu.
Na papa. We got a message. We got a way. Ama show we achikose na show. Tukuma ne. Rest in peace. Big papa. Ichi kuku chenu, chilale muchi wote. Inabangeli kumulu, bami bakilile. Mulale muchi wote. Dima kuyewani. Yonze nika kala ndima yewa imwe. Dima kukumbukani. Kaleza mi, we gonna miss you. Me gonna miss you.
Miss you.
Mr. Mwenda.
Mr. Mwenda.
Rest in peace.
Master.
This time I need you. Champa pusha, champa na pamusau, baleti chalala, mune chalala, chalala.
Feo, Mr. Mwenda, we miss you. Rest in peace.
Rest in peace.